Neifiungunga butulilevi Zeskolion seni mfimfi Bakupitia paka undombe fifi Awe iyonkani silipo mchipi Bantu tawa 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 Na wapusa kumo kuchechi Na wapwana pa inquiries Metiche ya kangena masalaries Nishi mwayamba kalefoni panga bizi Tamualiemo Neifiungunga butulilevi Zeskolion seni mfimfi Bakupitia paka undombe fifi Awe iyonkani silipo mchipi Bantu tawa 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 Na wapusa kumo kuchechi Na wapwana pa inquiries Metiche ya kangena masalaries Nishimwa yamba kalefoni panga bizi Tamualiemo
I'm playing the song with the team.